naomba unielewe. Ni kama penzi mpenzi wewe wewe.
See on the
tembea nalizaga. Busu lako nizungusha wewe. Sauti yako nizungusha bebe. Usingizi wanikosa baby. Nakupenda, nakupenda, nakupenda. You the only one. Nakupenda, nakupenda, nakupenda.
You the only one. Hata kama uko mali na mpenzi, siwezi dhuru penzi letu baby.
Man I love you baby, baby. Wanna protect you queen.
Wanna love you baby, baby. Wanna protect you queen.
Yeah, yeah.
I give you my heart, I give you my love for life of daily.
To the left, to the right, baby.
Na kumisi yo.
To the left, to the right, baby.
Wanna see you soon.
Ukitembea imalizaga. Busu lako yanizungusha wewe. Sauti yako yanizungusha baby. Usingizi nikosaga baby.
Nakupenda, nakupenda, nakupenda. You the only one.
Nakupenda, nakupenda, nakupenda.
You the only one.
Hey, I miss you my love. I miss you daily. Salome, yeah, Salome,
nani
Salome, baby, Salome,
nani zungusha.
Salome, yeah, Salome,
nani maliza.
Salome, yeah,
nakupenda sana.
Ukitembea unalizaga. Busu lako nizungusha wewe. Sauti yako nizungusha baby. Usingizi wanikosaga baby.
Nakupenda, nakupenda, nakupenda. You the only one.
My love for you is real. Every time, every time, every day, every hour, every minute.
I don't wanna miss you. I don't wanna lose you.
That's why I do call you daily, my baby. Yeah, yeah.
Salome.
Nakupenda, nakupenda, nakupenda.
You the only.